kwinshi nikuba kwiza niko twakuze twumva abantu bavuga mu kinyabupfura niko twarezwe ukuri kuryana mu matwi niko kubabaza bamwe kugashimisha abandi ndagusabye mbabarire mubwiza ukuri singukomeretsa nubwo nawe utashye sinari nishimye umutima warandi nuko ndenzaho ibihe bya kinyarwanda umuntu urenga igihe cyanjye nagutayeho ntago cyagaruka niyo nakubwira byinshi nziko nakugarura ndababaye usigendere nziko na rugamba twananiwe kurwana ngahari wenda nitwikigwari naniwe kumva icyakujyanye
nahakaze ku muryango numva nshaka kwinjira nakurakayo telefone nkafotora ntitira ibyuya byuzuye ibiganza numva ntabibasha yala birya bihe sinari nzi ko bizaza nakubonye mu ikanzu yera de nk'inyange kandi mu mutima wawe handuye bikaze bintera kwibaza nti si ubusanze we ni muntu ki ni igiki ni buryo ki utazamugenza nkanjye akebo wapimiyemo kuzuyemo ububisha nakavunjemo gusenga ngo usabire umugisha ubu ntabwo nkwishishana nagusura byumvugisha ariko ntibi kuraho kufatwa nk'umubisha nkuko marira y'imfubyi azabazwa abo bahemu niko nawe uzambazwa ubimenye kuvubu
igihe cyanjye nagutayeho ntago cyagaruka niyo nakubwira byinshi nziko nakugarura ndababaye usigendere